نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم tukupitiliza nkhani yathu ya njira ya sunna yopangira adhan tidalekeza tu pa namba 13 ndipo munthawi ino inshallah tikhale tikulongoselelana kuyambira pa mfundo namba 14 mfundo iyi kuyamba ndi chonchi siyani nthawi yokwanirabe pakati pa adhan ndi iqama ndicholinga choti anthu akhoza kukhala ndi nthawi yokwanira yozikhonzekeretsa chipindi cha makribi chizapempheledwa kungomaliza adhan chipindi cha makribi chizapempheledwa kungomaliza adhan koma zipindi zina zosezo zisafunika kuti pakalebe kanthawi kuchoka pa nthawi kuchoka nthawi ya adhana kukafikira nthawi yoswali pafunika papezeke nthawi pakhalebe kanthawi kuti munthu akhoza kuzikonzekeretsa hadithi yathu ya ulendoni Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu akufotokoza kunena kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adamuyankhula Bilal radhiyallahu anhu kunena kuti ukamapanga adhan udzipanga mwa tarassul tarassulu ntanthawi zakuti chani pang'ono-pang'ono moyimikira mkatikati mwa mawu ndipo ukamapanga iqoma upange mofulumira ndipo usiye nthawi yokwanira pakati pa adhan ndi iqoma yoti munthu amene akudya atha kumalizitsa chakudya ndipo munthu amene akumwa madzi atha kumalizitsa madzi akewo komanso amene akufuna kudzithandiza akhoza kutelo ndiponso musayimirire kuwongola mizere musayimirire kutanthawi zonena kuti musawongole mizere yanu musayimirire kuti muziwongola mizere yanu ngati swafu pokhapokha utandiona zoyenza kuti nthawi imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam ngati mtumiki sallallahu alaihi wasallam sanafike muzikiti musanalowe ndiye kuti Bilal amene ndi muadhin sakuloledwa kupanga sakufunika kupanga iqama kukhapoka mtumiki sallallahu alaihi wasallam atamuona kuti walowa ndipo nthawi imene ndipamene angamapange iqama